Jesus. wangu wa kutamani, nena nami Bwana. Shuka Bwana, kutana nasi yawe, moyo wangu wa kutamani, nena nami.
Roho Mtakatifu, tawala,
karibu Roho,
tamala,
fanya mapenzi ya Bwana,
karibu
Roho,
fanya mapenzi
ya Bwana.
Unijaze,
Roho Mtakatifu.
akawaambia wanafunzi wake, usiondoke mpaka mjazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana, na sisi hatuendi bila kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Shusha nguvu zako, rebramasia kandelele handele mohosaya, katika huduma zetu. Roho Bwana, tunakualika ekayada bahasetala ya
DJ is chosen.
DJ Polnix. DJ Polnix.
wakuwa budu kule juu mbinguni wakisema
Bye. Na kuinua mioyo, Mungu
mapenzi yako, nikayatende makusudi yako, haja ya moyo wangu nikuku.
Umetukuka, sifuni wewe umetukuka juu sana Yahweh.
Oh,
This DJ is chosen.
DJ Pornix. DJ Pornix.
Tena, tena, siko peke yangu. Tena, tena, nimezungukwa na machozi. Mafikira yamenikaba, sioni mbele wala nyuma. Sina tumaini tena, sikudhani siku moja nitafurahi tena. Lakini umekuja, umenifurika. Wewe kama maji mengi, umeinua roho yangu juu ya mawimbi, juu ya mawimbi. Siko peke yangu tena, tena. Siko peke yangu tena, tena. Siko peke yangu tena, tena. Siko peke yangu tena, tena.
You are healer to the broken hearted, closer to the contrite in spirit, mover of every mountain. I'm overwhelmed by your love. You are healer to the broken hearted, closer to the contrite in spirit, mover of every mountain. I'm overwhelmed by your love. Upamoja nami, kila saa. Upamoja nami, kila wakati.